Olwokuba balaba sina girlfriend vampita gay tebamanyi nti nze nkubaka sabuni mwana nava ku misege transport wani gobero ya galo kulya odeyo seke mbalaba mumpita mukopi kale mwe muzikole mugabe nze ndi mukono gamu wasifuna sisamu wasavinge namba yange kusabiriza kale jijemu wandeka ku bulutiki lwafunya emergency ngonkubira lwaki togezako kubagayi bosi bo postinga muwala lekera okulimba nti onjagala oyagala kyenyina bagamba love is blind naye nze sisawe siraba oyagala nnyo ebyokwegayirira ekyo sigenda kukikola byoyagala sigenda kubigula mpozi ngomaze kubigula nakukwanye ewiiki ewedda tenkyambu birthdayo che What the fuck, genderi wakafa Ongambo tiato ina data anga tochari online Esinyo ebe babize overo nazaline